singa gagalwa Baseke bunjo businga wasiwa Mabala twaga kubira kumbuka gema besi Uyipune rusinzi kwa kuwe uresi Mutadeka ipesi temumpa na space Dimo hasa mumbuza what next Jia kuria ye bestie Ndimu hasa tumbuza mbuno watagwani Zina famu vya chiwani Just ingeza kumbalu kila pulani Tulimu haso wakala kwechewa Tulimu haso manezi tuwekubia Tulimu haso wafabia kwekubia Mbuna mabalaga singa gagalua Tulimu haso wakala kwechewa Tulimu haso manezi tuwekubia Tulimu haso wafabia kwekubia Mbuna mabalaga singa gagalua Kutokupira ye kodi wukule mbede bodo Wakufa widai tunasonyi ye wakodi Chupa kuchupani ye tiza no biru vodi Mubiri kumuriri Ubalazi kodi wa wade ready card Hasendo waza za kwecheba Tulimu haso faibu za kwenyika Tulimu hasa watemesa tutemesa Balandiro yo wa mutugo be Tulimu haso wagala kwecheba Tulimu haso manezi tuwekubia Tulimu haso wafabia kwekubia Mbuna mabalaga singa gagalua Tulimu haso wagala kwecheba Tulimu haso manezi tuwekubia Tulimu haso wafabia kwekubia Mbuna mabalaga singa gagalua Simba, tulimu kukola sikatema Asa pia lava yuke Mofaya, mofaya tulimu haso Una mabalaga singa gagalua Magala kwecheba Manezi tuwekubia Wafabia kwekubia Una mabalaga singa gagalua Sagala ulira wanyumia kubia kwecheba One man to die, pepper to pepper, bagala man, let him know me a one.